Nashukuru sana kwa sapoti yenu na msapoti vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy, mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kinona na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Oto lodhani siwezi. Yo siku natoka nyegezi, takuja kufike. Jani meketi kwa bus, na waza tu mic. Nishike ni chane, yeah. Shabike furai, nijulikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamo, so kila mbacho na kioza ni fanye. I'm so sorry, tusamehe. Kila tu wadua hamja ni tupa. Mwiyongu konanya ni siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnalika. Na mnafurai, wote msodoki the sun. Now ni since day one.
Yo, mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyinyi is true. Ona wengine wamechola tatu, kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku mtakayoona kuu. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Tumeshinda kila vita walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kuna show backbencher. Tuna kesha, mnaruka na mimi ani tunacheka. Ando tunasepa, ani tunapeta. Na tukikutana mapicha freshi. Sani kibadi kwenye sheti. Yo first to face, mna mada kesi. Na wapa vesi. Na change number, mna kuwa friends. Yo backstage, it's going down. It's going crazy. Yo amani ya bwana, hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes. Bala kateri, hakuna kuntry. Na wezi kushika nkotilio ni mahi.
Yeah, sometime natoka machozi. Navo nipokea surprise. So doki ze sana nombea kwa mokozi. Kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi, kwangu furafu. Shindi lazima, wanojifunza kugelea barini. Wambio watazama, misi wa kupima. Yeah, follow for your type, choni kupe madini. Mana potunza patoshi, mtachelewa mpakalini. Kumgodi unatema afu kitu na boxi. Yankila na master ya hii kitu. Mtu wakikunja kwangu mini pistu. Baba samea, wajua litendalo. Yani kama alivo semaga Kristo.
Alhamdulillah, tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu enye fura, tujilipe na tujidai. Unachukua natoka ni shy. Yani kila niki open my eyes. Balaka tela wakuna kuntry. Na wezi kunshika nkotillion miles. Yes I. Yeah.
That is the king of Africa. Young kid. The first and only.
Miles, baby.